kwangumandiseka hati ndione kangatigaru handwa kumandi chula ine maina osiana siana ena hati ndine hule chiranda amuna disa ime ndi mwamuna waeni ndawalanda amuna ngajonde mgwere ejaga chimozi tikare rimozi andu azindikire ndiri ndi mwamuna yemwe amandikonda chonde mgwere amunanga saname ndiri mavuto angoswe atopa ndikuyenderedwa ndeire odi odi akuti atopa nazo ndikusowa ntengo wogwira pena ndikumazifusa mutima mukodi ndiri pabanja ine amunanga kabena sindinakwatiwe kodi ndiri pabanja ine amunanga kabena sindinakwatiwe imene lipiyaminya
I'm gonna see you now, but you didn't.